call on this one, huh? Yeah. Nazitaka changamoto, nazitaka, please come over Joe. Kama unaweza kubado kwa flow. Day after day ni kusaka tado. Bila cash bro, weni kama disabled. Achesi ni my dream and I wanna be boss. Sija fika mainstream, naziona jealous. Nimesha fahamu, unawasha pila. Ukiona nina tabasam, run away beaters. Mina cross line, kama unataka to negotiate fine. In the best line, like you never seen the first time. So I need a businessman. Suckers don't try this, you be shame. Nimezaliwa kufanya rap son. Wanna show how we do this on a microphone. Sound like a beast in the Amazon. Kala niko fit na you switch kwenye bar zone. Yes, I'm not done, yeah. Speedy kama ndinga iko highway. Usikate tamaa, just do it. Piga middle finger wakisinga kwenye mawe. Changamoto zina budi kuja. We need to work hard and believe on Georgia. Wanna say my go see and pen the culture. 007 nigga call me danger.
Asisu tizi lo japo kila nacho gusa yaga yaga. Akikosi kwa na changamoto. Nasikati tama kwenye biashara mziki na yoshule japo kuna changamoto. Tele mina kesha.
Sakato na saka pesa macho kwenye paper.
Ata kodi ana place ha.
Tile mina weka macho kwenye paper.
Yani tile mina kesha.
Sakato na saka pesa macho kwenye paper.
I don't wanna wait and mean it. I just wanna see me shine it. Oh yeah, yeah, yeah. How we're talking it on a kind. What can you know wanna panic? Oh yeah, yeah, yeah. You better get sent by. For me channel, no a kabako, come a boot tie. Who am I, nigga? Just call me T-Y. Nazunguka news, me tato sini, I'm not shy. Rapper kona taka kuni features. Mama kwenye microphone, chana ukitisha. Hata mashabike wato kuchania picture. Mziki kama push up. No pain, no gain, now we need to wake up. Hini biashara, so don't be cheaper. Mziki na wataka mbao ni great thinker. Brand itakufanya kuwa juu ya mapapa. Itakupa marafiki wenye chapa. Na mwanzo wa kuferi ni kuwacha kuogopa. Kileta kiburi itatoka kapa. So don't be overconfident. Don't quit nigga, don't cheat, no to get chance. Changamoto zina budi kuja. We need to work hard and believe on Georgia. Wana sema go si mpende kaja. 007 ya call me danger.
Asisu tezi lojapo kila nacho gusa yaga yaga. Akikosi kwa na changamoto. Nasikati tama kwenye biashara mziki na yoshule japo kuna changamoto. Tele mina kesha.
Sakato na saka pesa macho kwenye paper.
Ata kodi ana place ha.
Tile mina weka macho kwenye paper.
Yani tile mina kesha.
Sakato na saka pesa macho kwenye paper.
Records.